hadharani, iwe mchana usiku, asije kanishusha thamani. Tena mambo yakitonga, akae nayo mbali, wasije kamwonga, akaona anamjali. Siku hizi mambo yakitonga, akae nayo mbali, wasije kamwonga, akaona anamjali. Kamwambie nampenda, kwake mimi sina hali. So asije kaenda, akanimwaga chali. Moja unaficha tatu, kama weke wazi, anipende asinicheze rafu. Tena mambo yakitonga, akae nayo mbali, wasije akamwonga, akaona anamjali. Siku hizi mambo yakitonga, akae nayo mbali, wasije akamwonga, akaona anamjali. Kwake mimi sina hali, so asija kaenda, akanimwaga chali.
Yeah.